It's rocks.
ZWAP.com.
I'm in love.
All my life, nengo baza no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug imonga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Tima fakamo disapota mona baby. Mulungu wao ni semsemu na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bali be content batibari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yo manga konyumba. Nayachilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikwira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.
Pelo wa manu na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No job banzanga bainza mafodia. Very shocked that's why nipe mafodia. Ninkula paba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya likoso kuba chalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa junta njika lafe one pose. Limbi ku success twalio cha fuse. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mo time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing a sikulu. Fudu fulu fulu, he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa dekelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake mokapuma. Masnika na macheni monga dismo. Ii life even when you have what you will need more. Yeah, badu chanjele usaleke baku nyunye. Sunga queenie ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika malume. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yo manga konyumba. Na yachilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.